Zaid latest
music. Timocha na SK2
DJ Tricks running it.
Bakari phone.
Uno kwe mapela na timwe muza Samuel. Bangani woti kuti vitu viwame. Uno kwe mapela na timwe muza Samuel. Bangani woti kuti vitu viwame.
G7 never territory. Kapusa tipiri kisha na ngori. 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 G7 never territory. What's up, Gilana Mawala Mira Sony? Kapula na mawala tangu shiteva oyo unokuwati dili stifuna na mayo unokuwati dili kumafunika chepisi uzaona bindi vizankala na muizi kafika kwa vene natipeteka mchila usankala mangandio wa munjila isekwa tutima afana no katifu awashi kwete mano isekwa tutima peze kamulo lecho tikonkela na alamulo depo tikonkela ndrama notiku yamba na chena wafana sitifu na boseka elofuti sitifu na minyama adia
unokwe mwapwela na timwe muza Samuel. Bangani woti kuti vitu viwame. Uno kwe mwapwela na timwe muza Samuel. Bangani woti kuti vitu viwame.
G7 never territory. Kapusa tipiri kisha na ngoli. G7 never territory. Kapusa tipiri kisha na ngoli. G7 never territory. Kapusa tipiri kisha na ngoli. G7 never territory. Kapusa tipiri kisha na ngoli.
Gawele chanze kare, tisa kufinisa ya pepe kale. Iwe na ine sitinga pepe kane. Kufchata pamu kwa singa mukame. Wambole tachivele shikuli mfumu nitani wai waso. Ukafunze na nguve nisovela na bondine viu wa Singapore. Chivele shinguo na pofaka. Wila njangusha kama kaka. Pamu kwa shifwe kukunyanda. Ntisa tiluli na lusaka. Fufuza fufuza chai wa ubafunza ti who's the king. Kielo wa kwenzo luisha ka friendship ina msi ya pasini.
Uno kwe mwapwela na timwe muza Samuel. Bangani woti kuti vitu viwame. Uno kwe mwapwela na timwe muza Samuel. Bangani woti kuti vitu viwame.
G7 never territory. Ukapusa tipiri kisha na ngoli. G7 never territory. Ukapusa tipiri kisha na ngoli. G7 never territory. Ukapusa tipiri kisha na ngoli.
Kuna ghetto, no time na soko. No time na moko, we place na poko. We eat na foko, kuko manga loko. Kachora vesi poko, ati posti ni shoko. Ya, mfaya, ukafika kwa bende tu. What no mazi tu, osate mangila sofa ngalo lopasi tu. Sofa nika nozi wa you know what to do. Olo kwanunda mangala, kuno ya sala. Ayo mawala, pono kama hala. Iyo peshi ni ya sipensa. Hello ipo kuno tilesa. Ukangena hada, tukukata. Kinse boli mbangati makata. Fwaya, hai.
Uno kwe mwapwela na timwe muza Samuel. Bangani woti kuti vitu viwame. Uno kwe mwapwela na timwe muza Samuel. Bangani woti kuti vitu viwame.
G7 never territory. Ukapusa tipiri kisha na ngoli. G7 never territory. Ukapusa tipiri kisha na ngoli. G7 never territory. Ukapusa tipiri kisha na ngoli. G7 never territory. Ukapusa tipiri kisha na ngoli.
Yeah. Ha. Let's get to the know me us. Hey, RG. I gotcha. You be ja, I see ya. Jam nigga king now. Never did some nembe. Yali shibi kokale. Like Cham Empire. Yeah, never keep up in life. Be never tell it jolly. Yali shibi kokale.
Original Bala Boy DJ Tricks, but the kiosk.